dalka kenyana wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in magaalada nairobi ay ku geeriyoodeen tiro ka badan 10 askari oo waddanka kenya ah kuwaasoo diyuurad helikobteruhu siday ay kula dhacday dhuleedka magaaladaasi wariyaheena v o a magaalada nairobi intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan noo soo dirtay
sargaal boolis ah oo kenyaana ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee associated press in 17 askari ay geeriyoodeen markii diyaarad helikobter ah ay ugu safrayeen layli ama tababar ay ku dhacday duleedka magaalada caasimadda ee nairobi 6 qof oo kale oo qaba dhaawacyo daran ayaa laga soo badbaadiyey goobta ay diyaaraddu ku dhacday oo ah ulatabezi oo ka tirsan degmada kijado sida uu sheegay sarkaalkan oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xiriira isagoo aan loo fasaxin inuu warbaahinta la hadlo milatariga kenya ayaa xaqiijiyey in diyaaraddu ay dhacday hase yeeshee ma aysan faahfaahin sida ay wax u dhaceen sarkaalka booliska ee la hadlay wakaaladda wararka ee associated press ayaa waxa uu sheegay in 23 askari ay saarnaayeen diyaaradda markii ay dhacday subaxnimadii khamiista diyaaradda dhacday ayaa nooceedu waxa uu ahaa MI-701E oo ah nooca qumaatiga u kaca ee milatariga kenya milatariga kenya oo lagu yaqaanay inay ka howlgalaan gudaha dalkaasi oo aanan ku lug yeelan howlgallada dibadda ah ayaa tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii 2020 ay ciidamo ka joogaan gudaha gobollada jubbooyinka ee soomaaliya ciidamadaasi oo ujeedkooda uu ahaa ilaalinta ammaanka qaranka kenya oo ay sheegeen in al-shabaab ay halis ku haysay kadib markii al-shabaab ay weeraro dhowr ah oo dad badan ay ku dhinteen ay ka fuliyeen gudaha dalka kenya waxay milatariga kenya ay xoojiyeen tababaradooda iyo qalabaynta ciidanka kenya ayaa bishii januari ee sanadkan waxa ay heshiis la gashay shirkad laga leeyahay dalka turkiga taasoo ay kasoo iibsanayaan gaadiidka gaashaaman aysan karin miinooyinka oo gaaraya 118 gawaari intisaar saalax xuseen v o a nairobi